situation divine. Hey maneno hainanga design. Bila mabawa cheki uku cloud nine.
Factory
with the storyteller
DJ. Hey,
heartbreak bigger disguise. That day had your reply. Call police biggie and 99. Matata matata. Unaware. Umenipata unaware. Suruali chini unaware. Umenipata unaware. Unaware. Umenipata unaware. Suruali chini unaware. Umenipata unaware.
Niko pate na ni Friday. Niko sherehe na ni birthday. Na leo siezi taka nuksi nipate. Is either my way ama highway. Na kuna toto ako on my case. Alini cheki aka blossom kiss. Nika juana die some of this. I've been praying for a night like this.
Tuka dance kidogo, tuka flat kidogo. Tuka shika uba, hadi baba dogo. Tukicheza rumba, hakilamba lolo. Pie lolo mumba, kizungusi kidogo.
Mbona kuna njeve like this? Mbona mlango wazi like this? Mbona umenifanya like this? Mbona umenisanya like this?
Unajua simu ni sumu.
Ukishika yangu pressure utapata.
Najua unanilaumu.
Na kila unachotafuta utakipata.
Unajua simu ni sumu.
Ukishika yangu pressure utapata.
Najua unanilaumu. Umenipata unaware. Suruali chini unaware. Umenipata unaware. Unaware. Umenipata unaware. Suruali chini unaware. Umenipata unaware.
Kawa ni simu bus, unge waga iPhone. Kamino sumu, ninge waga Python. Sikupi ring me up on a mic Tyson. Napenda venye siu ring ding kwenye lights on. Hadithi njo, utamkolea. Nika mgojea dem, kutokea kani patana. Wea siesha kuwa nerea, tulifika jithea stress tona mime.
Roho ina mifupa, ni rahisi kuiponda mama. Mbona hauna huruma, hula. Nimekubali nimenyakwa mama, ila mbona hauna huruma, ulawa. Unajua simu ni sumu.
Ukishika yangu pressure utapata.
Najua unanilaumu.
Na kila unachotafuta utakipata.
Unajua simu ni sumu.